Icandelo lophuhliso lwezolimo eliphantsi kwequmrhu likazwelonke kwezinto engiso kwimveliso zolimo elwaziwa kakhulu njengoba ngu-NMC lilawula kwaye likuquzela inkqubo yokuqhaganiselwa phakathi komphathiswa kwezolimo amahlathi kunye noloba kwiingqungquthela zezolimo ezazaziwa ngokwasesilungwini njenge-deciduous fruit industry development trust the maize trust meat industry trust national lucerne trust mohair winter cereal trust sorghum trust wool trust potato industry development trust oil and protein seeds development and citrus trust ezi ngqungquthela ziqinisekisa ukuba imali isetyenziselwa uphando ibhasari ukuxhasa abalimi abasakhulayo i-Agri Transformation Digest yingxelo ekhutshwa nyanga nenyanga ehlalutya inguqulelo eyenziwa phantsi kwamashishini kwicandelo lozolimo i-National Lucerne Trust NLT ngenye yezinkxaso zoshishino ezichitha ubuncinane i-20% engumliselo wokuxhasa amashishini amancinci aphantsi kwabamnyama abalima ilucerne i-NLT isaxhase abangaphezu kwamashumi amahlanu anesine abaphume kwelaseMpuma Koloni nase-Northwest. Omnye wabalimi abancediswa yi-NLT ngumnumzana Moshanyane waseTawong namhlanje onika ilucerne feeds esemgangathweni. Ukuba ufuna ulwazi oluthe chatha malunga nendlela yeli candelo le-Agricultural Industry Trust enikeza ngayo imali kubalimi abakhasayo nezophuhliso kunye nebhasari, nceda undwendwele www.nmc.co.za. Le ngcaciso niyikhutshelwa ngabakwa-NMC kwiziko lokukhuthaza ngeemarike zezolimo lwaseMzantsi Afrika.